I'm shocking
the two cadence. Healing go money kwa jiri yako, mama. Mina penda wewe uwe happy, uwe na furaha every time, every day. Nahitaji wewe uwe wangu, hey. Nikupeleke kwa wazazi wangu, hey. Uwe mama wa watoto wangu, hey. Let me give you some more. Umutima wangu, hey. Umutima, baby wanipa. Nomba wetulia na mi, hey. Yani wanipara. Feel more happy, so ni mabara. You're so sexy, okay, let me dance. Let me give you some more.
Mutima wangu, moyo wangu, wote wakuwaza wewe. Naomba baby tulia na mi, siku zote nibaki kuwa wako. Eti wana fedha, wanataka siku moja kukurevya. Wakuteke wende kwa Uingereza, wata kupoteza.
Let me give you some more. Mutima wangu wewe. Mutima, baby wanifa. Nomba wetulia na mi, hey. Yani wanipara. I feel more happy, sio ni mabara. You're so sexy, okay, let me dance, hey. Let me give you some more.
Sina wasi wasi baby miniki wanawe. Wanaongea mambo mengi sana kusu wewe. You are so beautiful, Allah sio ni so. Let me feel, let me love, love baby girl. Eti wanafeza, wanataka siku moja kukureja. Wakuteke wende kwa Uingereza, wata kupoteza.
Let me give you some more. Umutima wangu wee.
Umutima,
baby wanifa.
Tulia na mi,
tulia na mi.
Yanyo nipara, I feel more happy, sio ni mabara. You're so sexy, okay, let me dance.
Let me dance,
hey. Let me give you some more.
Hey, yeah, yeah, yeah. Okay, dance, dance. Okay, dance, dance. Dance, dance, hey. Hey, yeah, yeah, yeah. Okay, dance, dance, okay, dance, 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 dance. Let me give you some more, hey, let me give you some more.